Jolly Balinkondo,
Balinkondo.
Fiki 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 DJ mwifuna mpeninkondo,
Peninkondo.
Mwana wakwa lesa anga palilondo,
Palilondo.
Nangwa balwa ni balwishi avangeli vapondo. Aleluya,
aleluya,
ale ale.
Anybody can be no more.
Cause she can do anything in your bongo.
Your scope, oh, no, no, no.